too, too.
It's another one. It's another one.
Baby, oh, baby, oh, 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 oh.
Touch, touch.
Oh, sweetie girl, sweetie girl. Oh, oh, oh. Kale tulopanga mimi na wewe. Mbona umeamua kuniacha mwenyewe? Kwani kosa langu nini? Mbona hukusema nielewe? Wamekupa nini? Utaki tena kuishi na mimi? Kwani niliwishi one day ninjoy na wewe, tule tulichosaka wote
wote,
miniishi na wewe. Ila na kuombea salama mpaka siku tutaponana. Uliendayo wewe umpende sana, ila moyo wangu
utampenda nani tena?
Haya mapenzi uongo,
nimweke nani tena?
Nina donda la moyo,
utampenda nani tena?
Ya Rabbi, moyo kuambia mimi sina chambi. Stories zenu sisi tuaminiki, ukawafata wanaofuga vitambi. Wana moyo wangu umeupa jerali so tibik, kinauma kichwa changu, mawazo ni mzigo so bebek. Ufukara hali yangu ila ungevumilia ipo siku yangu. Zawadi ya pekee nikakupa penzi langu bila uchoyo, kumbe kwako kichwani umefuta picha yangu. Ila na kuombea salama mpaka siku tutaponana. Uliendayo wewe umpende sana, ila moyo wangu
utampenda nani tena?
Haya mapenzi uongo,
nimweke nani
donda la moyo,
utampenda nani tena?
Ya Rabbi, moyo
nimweke nani tena? Utampenda nani tena?
Haya mapenzi uongo,
nimweke nani tena?
Nina donda la moyo,
utampenda nani tena?
Ya Rabbi, moyo
nimweke nani tena?
Touch sound, touch.